Nari, what's up, what's up, what's up?
Switch.
I'm Yuri Jonye, alichonifunza mama, na ndio maana amuishi kutukana. Hey, hey, Yuri Jonye.
Mama, na ndio maana hamuishi kutukana. Anjui tunie.